Inama yabaye kuri wa kabiri ihuza abayobozi bose b'ibigo by'amashuri bikorera mu mujyi wa Kigali na Minisiteri y'Uburezi niyo yumvikanishijemo uburemere bw'icyo kibazo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubigisa Pidance ari mu bari bayitabiriye. Uyu muyobozi yasabye abayobozi b'ibigo by'amashuri akorera mu mujyi wa Kigali korohereza abanyeshuri bavuye mu bice byagaragayemo amanegeka kubona andi mashuri.
Imirenge ibakira twari twasabye kwikorana n'ibigo by'amashuri bibakira kugira ngo abana boroherezwe gukomeza amashuri. Ashobora kuza afite uniform itandukanye n'aho ashyikiye. Dusaba ko abayobozi b'ibigo babakira bakabintegra kugira ngo bakomeze imyigire yabo itaba yahungabana biturutse no kuba bimuka byato na hato.
Bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bari bitabiriye inama babwiye Ijwi ry'Amerika ko ingaruka zatangiye kugaragara ku bana bafite imiryango yimuye mu manegeka. Uyu ni umuyobozi w'ishuri riri mu karere ka Kicukiro utifuje ko dutangaza amazina ye.
Uburyo bwo kwimuka shisha itabona ku babyeyi bigira ingaruka ku burezi, bigira ingaruka ku bana, bigira ingaruka ku babyeyi, bigira ingaruka ku myigishirize. Cyane cyane niyo abana bimutse, nibyo koko ahantu hose amashuri arahari. Ariko hari igihe ababyeyi baba batarabasha kubona uburyo bwo kwiyinstara neza, bigatuma umwana ava mu ishuri kandi noneho hagati mu gihembwe biba bigoye, no mu mwana muri we ndani haba harimo icyuho, umwana nawe ubwe mukurikire nawe bihungabanye.
Nta mibare y'abanyeshuri yimuwe mu manegeka iratangazwa, ariko ushinzwe uburezi mu mujyi wa Kigali yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hataramenyekana umubare nyakuri w'abanyeshuri bimuwe mu manegeka mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Gusa asobanura ko mu karere ka Kicukiro ho babarura abageze kuri 20. Undi muyobozi w'ishuri riri Gahanga naho mu mujyi wa Kigali we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batangiye kwakira abana bavanywe mu byabo n'ibiza. Gusa asobanura ko bafite imbogamizi mu kwiga.
Umwana rero araza ukabona bimutwaye igihe cyo kugira ngo yadabute mu bandi, kandi yarabasa n'abahungabanye. Ababyeyi nabo birabagoye, abagiye ku kigo gishyashya gushaka kongera gufunda ubuzima bushya, ama uniform ugasanga mbese ni ibintu biri kubabangamira cyane. Kugira ngo yibone mu bandi biramugora, kubaka inshuti nshyashya, kongera kumenyera mwarimu mushyashya. Ni ibintu bigoye kuri buri mwana wese yimuye ikigo cye mu buryo butunguranye.
Minisitiri w'Uburezi Mujawamariya Valentine yasabye abayobozi baho umwana avuye gukorana naho azajya kwiga kugira ngo bamenye neza imyigire y'abo bana ko atazagira abatishuri kubera kudakurikiranwa.
Kuvuga ngo niba ababyeyi bimutse bikaba ngombwa ko n'abana bajya ku rindi shuri, ni ngombwa yuko umuyobozi w'ishuri aho umwana yavuye akurikirana akamenya ko wa mwana hari irindi shuri yagiyeho, ndetse bagahana amakuru na rya rindi yagiyeho akabanza akamenya ngo umwana avuye ku kihe kigo, kugira ngo hazabeho gukurikirana koko bamenye ko abo bana batazabuzwa amahirwe yo kwiga.
Kugeza ababyeyi bimuye mu manegeka baravuga ko hari abana bamwe batarasubira mu ishuri kuko batarabona aho batura. Uyu ni umuturage wo mu karere ka Gasabo uri mu bimuye mu manegeka.
Nk'abafite abana basugundi aho bose baba barahungabanye, uwo mwana ufite bwa buzi yakodesaga nyine guvamo ya mafaranga yishyira wa mwana, ubu bose bagiye kwicara abateho ndetse bateye no kwanga kujya ku ishuri. Akabatisa nijya ku ishuri ngasanga mwimutse ndabakubaye, urumva nyine ya myigire, urumva ko ntayo ntabwo umwana azongera kuva aho bimukiye ngo asubire kwiga byabaye kure. Bamwe baba baraho nyine mu mihanda batagiye kwiga, benshi bari mu mihanda batagiye kwiga, baratsu mu mihanda abakobwa baba b'utwangavu bamwe bajya bijyana ku bagabo, ariko bya bya bindi bavuga nyine usange abo bana benshi bongeye bavutse ndatateganyijwe, mbese ni uko bibona niko bimeze.
Mujyi wa Kigali utangaza ko kugeza ubu maze kubarura imiryango igera ku 600 igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi bihe by'imvura bigera mu kwezi kwa 9. Mujyi wa Kigali utangaza ko imirenge igera kuri 35 wugize ifite abaturage batuye mu manegeka. Kugeza umubare w'abanyeshuri bagomba guhindura ibigo nturamenyekana, gusa ababyeyi bakunze kugaragaza impungenge ko abana babo basabwa kwimuka mu bindi bigo mu gihe habura ukwezi kumwe ngo igihembwe cya gatatu kirangire. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.